kuyiringira yarwanire umugaragu wayo Yosefu igihe yarari mu gihugu cye Egiputa yamwambitse icyubahiro gikomeye Abanyegiputa bose baramwubaha yambukije abana ba Isiraheli inyanja itukura bagenda n'amaguru bageze Yeriko wa mudugudu ukomeye na mbunda na nkota bakoresheje kuzenguruka gusa yari kwirari
Igu